Stereo Calango, Stereo Calango, Stereo Calango, Stereo Calango, Stereo Calango,
Talata laso didi lewru September hitande dubu ujunaji didi laso yande jo e mintaji sappo jo habaruji Studio Kalango e fulfulde dimi Ali Nyalli Abdul Muni yottinta e modon. Sembe habaruji meden hande halandu pabbinol natol jande lokol do andan der leydi Niger ko yara sappo jo lewru October hitande dubu ujunaji didi laso dum dugan yottinade hebande e diele den den nyami do andan der chakantara leydi Niger den wombe do duwi der klasuji den den to jodo. En kala ndu ni fa handen do kojitaki kite jinganobe himbe leddi tatogo nangwabe illa lewru mars do enda hitan du ujunadi e laso gannati yaadu metta berne do enda der leddi Niger hadanu jegon lewru october hitan du ujunadi e laso du kite enda en nanano no tajuroyti yewtare pindinol studio kalangu handen wadan do yilaru firto ko e himbe do nafakaaji warde eto e fa handen nyawtade der loktoroje belle yara natol jende lokol ko hitande dubi ujunadi e laso yaade hitande dubi ujunadi e laso e go oni do der leydi Niger fabbinama yara sappo je lewru october hitande dubi ujunadi e laso dum du gan yewtinade hebande be diele den enda nyami wonben duwi der klasuji di endan to jodo hanono ashana hima kawji do filla gollobe minister kawji do filla jandeji pamar do andan der leydi Niger halir dum o wi'i ko komiti gon singama do majjum gan yewtinade no hebana himbe be enda mo sala nani ko wi asumana shina gan famtinde himbe
no wodi no kuje nanganaade himbe be ndiyan nyambe endan gollal dum don wadde heba be kebbe kooton endan sappo jole october endan ne midin lanni ni nato lekkol gol wadan tawedi ko na himbe ben endan be torraka kambe be ndiyan nyambe be murto be kebbe no kuje mabbe sabbaajo be gondi torraji basani ni wakati gacci fu wala non nato gol lekkol eden andi waawa wadde ele nyaloma got no kuje tawe nati sabu no kuje gondo no wodi sadorma jonde ni yama ndiyam nati e gese en na ko nandi e mun ko henno fu no kuje gondu sey wadne tendeje dun ne kay du fadde himbe hedde hudo ko fa wada sanya cekke den e dun boye boye seda to wakati gondu sey tawe himbe ngodi cekke mo en kidde kanni ko to gat tendeje to dun du hunno ko latini dum boyta sanne dum wada
ko ce n'est pas ça tellement le problème.
Dum wadi duubi sappo e ko deki handen ni da en dari ko himbe falani gonno tokkiti be gidi cede amma be gida ko tampini balli mabbe ko be keba cede de andan dum woni ko Hamma Amadou Ardi do Lumana Africa wi subaka o do andan der huubere nyame der hawrin noddul kokkobe habaru de o wadi nani ko o wi'i ko Moktar Hamadou waddi firta e fulfulde.
Je constate d'abord que les femmes
mi secondaire de ginandam ko rewbe kammen buri gollude diina warbe dum wadi duubi joni ko worbe kay gollal gaddonal dum en ceede lawka buri yidde moyna mabbe fu yidana gollal gal tampinta dum kokkal dum ceede dudde de ceewama du hedde nokkuje den fu rewbe kammen goni gollobe de ngala bawde ko gollata den nemi de wodi anniya wattude rewbe der lawol ko tabe kebi kokki darja golleji mu en ko hokkata dum en kebal der mum
labbi korani gadol cubakiji do andan der leydi Niger dum du sabi ko partiji politiki leydi Niger duddi handen nati der redu leydi no tafa himbe gan cubakiji di andan do mata ma sukabe ummatore mu ummake handen no tittenkini gan tefude ko nafata dum en do labbi politiki di andan fadde mabbe accude partiji di andan nawtorobe yofabe bolumni andan sekiti no den ko Habu Sarki siriani en do majjum ko firta e fulfulde
elay lebbi seeda kala ko haddani hono cubaaki wala leedi men Niger partiji kewdi en no burto e der leedi en nan yaade tefoyde himbeje tokkobe partiji din endam dun du konna ko burdude fu sukabe ummatore won ko be dewto haramudun en kana won kambe sukabe ummatore be bi ko wonno don dun wala hande Yahya Bukari Siddik no tawa e goto e sukabe ummatore o wajibi kina kambe du daade mabbe nan e fa woda
les jeunes ont une place
sukabe ummatore nokku mangu godi der politique mido yamira du be cubo to be nafoto mido watta ande yaade to ummatore fuddare sugol dereji mu en der cubaki ko conseillerbe dum nimbe mawawi hebude sukabe ummatore merube e conseillerbe
conseiller municipal
partiji di kewdi fu fami ko sukabe enna wala no yebire wobbe mabbe fu bi wajibi sana tan be ngatta sukabe ummatore du ele kerol gollal cubaki enda fu yerno docteur Yawale Mamman Lawan horejo fedde sukabe ummatore parti mitel RDP jama holliri
la jeunesse constitue
sukabe ummatore dangare politique den fu tawa kena domu hedde partiji amin du wakati alla fu ummatore no itana nokku mangu der mum seni min gatti holare ummatore fu na saru siji amin ngattu jawdi dum du sande neddo lati ummatore
et ça il faut être jeune
sukaɓe aadi wadde ɗum eɗum laato ko tabiti ele keddi parti ɗi fuuna yaade yeeso seeɗa kalayi en keɓo an notagol dow majjum.
Colonel Major Ba Dawo sogeru leydi Mali jippinu gonkan ardina laamu leydi Mali fadde cuɓakiji ɗi endan yehe waɗowede Colonel Assoumy Goita kandu wattade ki hema ko ɗum woni andinore waɗane kenga ton endan lasara leydi Mali ton endan nder huɓere Bamako. Hanono Boubacar Boukoun jon andal dow laabi politique leydi Mali haaliri ɗum ɗo studio tamani o wi'ini fa hannden ko filla ƴewtinaki fondita laabi naral e jonde ko heɓa caka ɓiɓɓe leydi Mali ɗum endan no hani ƴewtine nder ardangal leydi ndi endan wakkati mo Colonel Ba Dawo o endan wonno
hande filla jonde jam e potal say haale no haalite ɗum du say nder bawal e wattude Mali nder laamo ragal lobbal darde ɗume hani waɗede yalla leydi ndin no watte pecce pecce ko hawra ɗum ɗon fu ƴamɗe no gatteɗe nder laamu kalifa ngun. Amma seni filla politique waddama garo caggal laamu kalifa on no heɓan saɗɗormaji e jaɓude no joom laamu kalifa on laamorino. Ɗum waɗi ko joomen ande dow majjum gaɗi taykaki mu'en dow fi ndenagu leydi on e laamo ragal lobbal dow fi arzuku lobbo ko wurtinta Mali ley saɗɗorma mo tawa hande on ngam jukkugol ko leyɗe CDAO gaɗani Mali o ngam arzuku keƴuɗo woni wala waɗi ɗum.
Lasojo lewru septembre hitan duuɓi ujunaji ɗiɗi lasu du himɓe ɗiɗo ɓe enden jaate kunnoye den ko puɗɗa golle ardangal mumen. Subaka o koƴitaki kiite jinganoɓe himɓe leydi tatogon enden waɗa ɗo enden nder huɓere ñamen jeegon lewru octobre hitan duuɓi ujunaji ɗiɗi lasu du ɗum andoytanno kiite ɗe enden jaha taƴiro ami cintinen himɓe duuniko ko himɓe tatoɓe enden kamɓe goni Michael Zodi Halidou Munkela Modi Moussa illa lewru mars hitan duuɓi ujunaji ɗiɗi lasu du himɓeɓe enden padda dalila ardangal yaadu metta ɓerne haɗanu nani ko Dawda Samna goto nder pasatoɓe mabɓe wi'i Nafisa Adamu Sirfo gam famtinde himɓe.
Nous avons rappelé le fait que la
place micintini ko himbe firtobe ko fibadu enan kana tawe e der kasu sab leydi hemdi hore mudun tokki lawol neddo fu tinno wurto holla huune ko nawidun e ko nandi e mudun min kollidu suudu sariandu kanyum e sardobe fu kolla teddende mudun e der golla gal hande wala fu sabiliji jogagol Michael Zodi e Halidou Munkela kanyum Modi Moussa der kasu de jonka min kettinini jeegol lewru octobre dum won ko sari on wurtino min milini ɓe kalan haala labka komin domi e mabɓe hande nde fa han ɓe gaɗi jo lebbi jeego eɓe uddi e kasu no hanno tawe ɗum heyɗintinama ɗum heyɗintinaka nden noon koɓe tawale kasu ɗum endan ɗum wala fu sabili
donc aujourd'hui ils sont détenus sans titre.
Kenga har genɗe jeɗɗi gaɗa julde lasara himɓe gon gardi kaɓorɗe ton enden zigise no région Tilbéri dow kerol caka leydi Niger e leydi Mali ɓe gardi kaɓorɗe ɓe diwti lore lokotorore Bani Bangu ɓe dillidi hanono conseiller gon haaliri ɗum dow studio kala nguɗo enden o wi'i duni fa hannden ko awƴotoɗo lore o enden e kam fu e ɗowtirɗo awƴotoɗo o enden no jetti Allah. Fedde scout leydi Niger laso lewru septembre hitani duuɓi ujunaji ɗiɗi laso ɗo nder huɓere ñame waɗi hawrine giidal caka scout leydi Niger heɓeɓe enda he natunoɓe scout ɓe enda nder leydi Niger ɗum du ko watta scout hiɓɓeɓe enda dara no gaddari balla mumen ko watta yaadu yeeso heɓo nder yaadu golle fedde scout de enden nani ko Sani Ayuba commissaire général fedde de enden wi'i Michel Djedji gam famtinde himɓe.
Pour nous c'est scouter un jour
to amin mine himbe faabo tobe witebe scout be wala nimbe boybe lemu wala hebe lemun gam seni anati der mun de wotere wakkati fu ada tawa lemun nino hande chadale amin kande habanede mosola kam woni sembin dinde lawol gollidole chaka sukabe ummatore faabo tobe be scout be ko wattatabe nimbe scout boyube der mun be ngadda balla mu en kambe singude fedde e waddude bawde mudun ko darta jawdi gollirtendi heɓa sigilaji sukaɓe ummatore faabotoɓe scoutɓe gaɗe wakkati no ko ndiyam ñamuno nimɓe arande ɗum nimɓe gatti dande yaade to nimɓe faabotoɓe ɓe scoutɓe woodi nimɓe ɓoyɓe nder scout ɓen dow pammini min koƴƴi aadi e wallude sigilaji fuɗɗi scout ardini
bani ko cofi mayo leydi Niger go misali irsirba e ko nandi titta en gaddi diyele mu en diyele mayo leydi Niger go ni wala no beedo hanono docteur Maygari Issoufou jon andal do diyele beeli e leydi Niger do enda haaliri dum diyele de do ni o wi'i ko de ni hana diyele mawde gon toba do enda diyele leydi Mali de enda baajo fo wa magari bawa be di diyam mayo go enda se kettino den ko wi'i Moktar Hamadou gam famtinde himbe
goru alsirba ngol no henni no naata ɗum saabi ko ndiyam ɗan enɗan saggi nokku gooto tawama ɗo gonɗa sirba o fuɗɗino no jippo seeɗa seeɗa joni one kay ele mil an hono ndiyele
toɓude ñemen kañum e faande har Burkina Faso to enda kañum waddi ko jonka ngol heppi ɓuytade gadenda fa hannde ndu barrage mo Silingue kandu konna no ƴaɓɓoyto noon wara naata kandu no tawade konna ni naatol goruji goɗɗi ko laati no warno hebbita maayo ngon naatol ɗiɗo woni ko maayo ñemen ngo woodi goo kayno woodi naatol ngol wuro kam woni ndiyele ko toɓotoɗo enda e ko ɓaggiɗo enda ɗeɓel majjundu konna barrage mo Silingue
Mali
kañum toɓotoɓolan nokkuji goɗɗe ko wawi naatde hen ɗum ɗon kay yahan lewru décembre yaade janvier ko ɗum wara
Hey banna, no gonda, ko en habaruji on.
Subhanallahi, bannira warjoda halana.
Alhamdulillahi, tunde meɗon kira. Wodi ko on de ɓerna an ko jimmi mi hala ma do majjum.
Wai in ko heɓi himɓe bangerde enno.
Kenyi mi cho lumo de lore faba faba. Don nammi reɓe ɗiɗugo ibe kira. Goto on modon batana higo makko bi ko dabbo lotorojo e don dagge dallenyol e himbe kureere
inna lillahi kunni o wela banun nanul
hannana nami da hirda mabbe inra on yi iko golle lotorobe mo alta kanjum wadi himbe kureere e lenyol ibe doggamu illa wurtaki nyogungu covid-19
handa himbe nanga hulugo lotorobe
kula nyogungu covid-19 kanjum wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magata be fu
Non non bandirawo sede en kawdiri ko e meden en tokki laabi jo'inaadi kisinaydi himbe e manyawgun en den tan non ketten kisin imamago
inara yenya fu no tawaymo imma waya manyamata mayahata golle
dun do yo anninore non de studio kalangu wadi hawtade e ministere kawjido cellal bibbe leydi Niger
Lamido ta gazar region Tilbury wadi sigila yilaru firta ko e himbe do nafakaaji waddude sukabe mu en loktoroore nane rewbe gara etode loktoroje de en dan der cakantare belle yara dundu ko watta fa hande himbe nafu he majje sanne jom en baale ardibe dina e pelle jinganoje rewbe kan en fu no tawa der yilaru firta ko e du en dan dundu ko watta neddo mabbe fu de warti wuro firta hore wondiraabe mudum sakettino dan yewtere Amiru Alasan Albade Lamido ta gazar e sedu windi tan
Nogay jena lewru utudumnade nogay laamido leydi Tagazar Amiru Alhassan Albade wadi yilaru ele gure battide battide enda gam batte fantinde rewbe e worbe en e dew fi yewgo loktorore borgo e tabala kany e gallole belle yara don wonde purtor ko e tindidi wada dundu kondani fedele de duniyaru waddore balla gamun yaade e fetchar bibe adamabe kany woni ko waddi dum
yilaru tindundu koromun kan woni do filla cellal balli nimbe nin kalana e wiide ko worbe accaroobe be nja lokotoroje sawro waade e wadde eto cellal balli mu'em ano rewbe wondube e deedi be nonni be nja be dimo der lokotoroje seni be jontama du be acca jarol gadigi na ko nandi e mum go wiide no sawran jonte pabbe dem gande joomu ye lokotorore buudi hamre no hisina dun jonte pabbe dem ledde de nimbe gonno kawra e yarde de ni wonno sabano nimbe nyaw nyawuji di anda kadi
amiru alhas Albade o wi hono himbe nokkuto be jeyto fu jabbete kebe jabbita go lobbol dum welibe du konan sanne pelle tokkititode gam batte rewbe enda nyaa loktorore etode deedi mudum em kanyu e sawrugol suka mudum en jojjinama ele jahangal
ko kayen bonno irsalan
ko min kali dun talkaabe kettinana kemin be jabbi du ko min bi gan halaji di min kala ni medi be jamay min fey goddum kasin be beedi tindan do majjino sani be bi min tokkito e wadde tindindi sab kambe wonbe le wuro be andondiri wodi du be ngatti pelle der wuroji din tiagal diludu amin ndarde sako nimbe no don tokkiti ko min kali dun na ngala no ngada dum sabe majjum wadi ko min ji aare nde faami jondo ko nimbe gonno pilo
da hankam boray gugo cici
laamido leydi tagazar o holli fa hande o wi hono jahangal galdo gongal wadoyte gam batte tindi kanyo firtugol ko e wade yaade hunde latino lati ko sadisane e der leydi en kan wonno dewlingo sukaloyi ko yonay ko latino han tawe accama
Bandiraɓe tinibe habaruji studio kalangudo yewtere pindinol meden ko wadi handen do yilaru firta ko himbe do nafakaji eto e warde loktorore nyawto de loktoroje be leyardo andan kokkol habaruji meden timmata semi bi'a on salamu alaikum